kumva ijwi rya Amerika abakomeje kutwumva ni radio ijwi rya Amerika yumvikanira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda
Ndagusuhuje kandi mwifurije gukomeza kuryoherwa na gahunda z'ijwi rya Amerika. Wamwumvishe rero namaze kugera muri studio nako twamaze kugera muri studio nshobora kuvuga ngenyine ko imutana zagaruke. Uwo ngo bo mwita Runtown ni udutangiriye ikiganiro cyacu. Banza uvuga to. Arakubwira ngo agomado view girl yaraguseriye cyangwa se nukuvuga ngo mu mutwe byari icanze kubera uburyo kwemera yes yes wongoro rudutangiye ikiganiro cyacu cy'uyu munsi reka nongere nkwifurize kugubwa neza ndetse nkwifurize ikaze nkuko bisanzwe ni ya gahunda y'imiziki umusore wanyu Ernest Tomba ndi kuri mikro Kim abari imbere yanjye arimo kugenda zamura umuziki gahoro gahoro umva bisanzwe rero nkuko bisanzwe dukurikira kuri 94 nibice 9 ndetse na 95 nibice 2 ko badukurikira bari mu gihugu cy'u Burundi mu Rwanda udukurikira kwizana na 4 nibice 3 cyangwa se ukajya kuri www.radio.com kuri Facebook ho ni www.radio yacu aho ngaho radukurikira noneho nkuko nabikubwiye hey yose no kuvuga ngo weekend yose ugomba kuryoherwa zagira utu video dutandukanye tugenda tugushiraho kuri Facebook page yacu ntiwibagire gukanda cyangwa se gufyonda like undi tayari tugakomeza kubana ikigano cyacu rero kiratangiye ngitangira nyina n'uyu musore ukomoka mu gihugu cya Nigeria wakubwiraga ngo Madova you ni umusore bita Runtown uyu nguyu akaba ari umwe mu bahanzi bagomba kuza babari mu Rwanda cyangwa se muri ako karere ka Afrika muri no minsi iri imbere no kuvuga ngo kuno kwezi tuzatangira kwanza mu kimwe gitaha ni hatari She want my in you I hope so she's happy to watch it Hope your love goes sweet past the sheet of Baby girl, I swear your body na kill her, oh Oh, yeah, I need to die out of your body, oh Only on your body dukomeza dukomereza utwari tugira nyine nkuko bisanzwe ya ngira ngo abantu benshi cyane cyane bari mu Rwanda weekend ya nyiraza kuryoha cyane ni ya weekend baje bita ngo ni weekend y'umuganda these days come for me bamwita the one and only Ivan Buravan oh my god ni umwana w'umusore urimo kuzamuka cyane kwanza okay reka indirimbo me ndetse gato kwivugiramo ndagaruka mu kanya nkubwira kana ku bwenge banze yumve sinuza nazo ko wiriwe ireka neza yawe niyo yanjye ma
Chofite mbikora ho sina ni agarara ho nyekera ngumbe ibyo mfuku byumbe yo mai
heaven on earth ati ntabwo nshidikanya you are my heaven on earth. Oh my god, hari igikundo umuntu cyakora amagani yo Bobo Ravani ukagibona urimo uraruha mu bibona urumva ukagibona umukobwa ntaga kwitayeho cyangwa ino ari mara gutuntu tukwereka ko gifite iyo ndi ukamubwira ukamuhamagara ukamuhamagara ukamubwira ari kuburiya waretse tukajyana kuko nkungu mu Rwanda Expo kwanzi yatangiye ukamubwira waretse tukajyana muri Expo akakubwira ngo urashaka ko tuzajyana ryari ukamubwira ari kuburiya urabona turamutse dusotse kwa gatano byaba ari byiza kubera ko numuganda nta bantu benshi bazaba hari niki ngurabona kandi ubwo buhamagaye kwa kabiri ngo kwa gatano ngo ndumva nzaba ndwaye umutwe come on ubwo niki kwa gatano uzaba urwaye gatano umamaga ukakugati kwa gatano nzaba ndwaye umutwe come on ni kuvuga ngo nibwumva utari muri gahunda gihita bimubwira you know abantu bo bahungu cyangwa se abantu barimo kugenda bagwamo babyumva cyangwa se kwakunda ugenda ukunda umuntu ukagenda ubyumva you know nta kundi nababwira mukomeze mwihangane ni 94 nibice 9 cyangwa se 95 nibice 2 kuba ari mu Burundi 104 nibice 3 kuba ari mu Rwanda mwese mukomeze muryoshye cyangwa se mukomeze mugubwe neza oh my god nkumbu ya hantu biti Jumbura buri amana yanje
Bahora bavuga bigera baruha niko bameze Nibifuza ko tubana Oh na 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 Bagahimba magambo Yo gutera kunyaga Ari kuvuza urukundo wa Sigatuma tukumana Why mama numusitari
akakaririmbo reka ngature abarundi bose n'abanyarwanda baheruka I Burundi saga plage ari ikiri kuri hit ari abantu bonyine abantu basohokera baheruka I Burundi umuhanzi bitaruriro ari uri ku ubu ngubu rero ibintu byarahindutse cyane ibintu byarahindutse ya rurira cyakora umuziki nasaga ngirangira cyahari ibintu biracyameze neza ariko haje n'izindi mpano cyashya cyangwa se new talents abantu bafite impano nk'aba ngaba bakubwira ngo wa motema hari n'abandi batandukanye no kuvuga ngo ibintu n'ikikoreka Kendisiyu yakuze abo bita ba Big Fizzo baracyahari ariko hakaza na WhatsApp bi hakaza na ba Yuya Jamari bakaza bakajya bagukubita indirimbo nk'izi ngeze umva abantu bagiye kuri Facebook page yacu bakaba barimo kugenda barayikinga ndetse banashira ibitekerezo ku ka video ejo twabagejejeho ndi kumwe n'umuhanzi cyangwa se umuhanzi yadusuye n'iziri ko mwaryohewe bituza dukomeza tubikora mu kwezi gutatu zaba dufite abandi bahanzi tuye tugenda tugerageza gutumira abahanzi nyine baze muri studio ba eh babaryohereze nka gutya why not erega mu kwiyibyiza gusa
when you want, when you want, one more tema. When you want, when you want, one more tema. Girl, you way, way, umutima wanje wahisemo. When you want, when you want, one more tema. When you want, one more tema. Girl, you way, way, umutima wanje wahisemo.
Nkuko ngo nyine ndi kubikubwira nuko twebwe tuba dukomeje indirimbo ijya gukurikiraho mu kanya ndaza kuyivugaho gato ariko nongere nkwibutse ko ugomba kudukurikira kuri Facebook page yacu dukeneye kugira likes nyinshi cyane zitarabaho kuko radio ijwi rya Amerika niyo radio rukumbi ivugira Washington DC ikumvikanira icyarimwe mu bihugu by'imisozi igihumbi mu Rwanda mu Burundi muri Congo abandi bumva ikinyarwanda bose baratwumva no muri diaspora why not umva
Do you believe In love, how crazy it could be, baby, baby, it's time. Take it easy, and you would leave. I swear I can't breathe. Do you really care, baby? Even won't die. You are my fantasy, my only desire.
Bamwita Ngabo Medard Joubert uyu nguyu yaguhaye indirimbo ziryoshye kuva mu mwaka w'2010 atangira avuga ngo amayobera ngo isura mbona ngo akaramatango unacyadutanya ngo urinde bucya none ageze kuri slowly bamwita Ngabo Medard Joubert cyangwa se Medi nyuma y'imyaka 7 yagarutse mu Rwanda ndabeshya se buretse gatoya mu cyumweru gitaha ku munsi nk'uyu nguyu muza bamwitegura kujya kumureba mu gitaramo ndakubwiza ukuri
Can we go slowly? Cause I can't take it. 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 Give me all attention.
Mu cyumweru gishize mu bitaramo byabaye mu Rwanda umuhanzi bita The Bane yarari mu gitaramo umukobwa yitura hasi ino baramubwira bati ngwino ugiye kureba uramufana wawe yaguye hasi kubera kugukunda ari giye abantu bibaringa so ibingibi rero ndabizi oh my god sinzi ukuntu kwa medu izabimeze ndabizi ko abantu benshi bamufitiye urukumbuzi kandi nkuko twabiganiye nkuko twigeze kubiganira yavuze ko afite gahunda zitandukanye cyane cyane mu Rwanda no mu Burundi no kuvuga ngo rero na mwese muhishiwe Binge.
Baby, baby, it's a good temptation. Taking us step by step on the beat. Touch your night hand in hand in the street. Me fall in love, darling, darling. If you touch me one more time, I might lose my mind. Baby, it's too much, yeah. Can we go slowly? Cause I can't take it.
Oh, ukomeje gukurikira radio ijwi rya America umusore wanyu Ernesto niwe uri kuri mikoro ndimo ndagufata neza cyane kugira ngo nkomeze kukuryohereza muri weekend yawe ndabizi neza kawinci muba munyine muninaniriwe kubera ko mamuda ragiza kanye kukuruhuka mu minsi 5 bishize ariko nyine akanga kakabara kanye kugira ngo wumve umuziki uryoherwe ntago radio ijwi rya America bageze aha makuru gusa oya makuru yo turi nimero ya mbere n'ubundi birazwi ku isi no mu Rwanda ariko tugera n'igihe nyine tugashiramo ayo nibiganiro nk'ibingibi byo kugira ngo muryoherwe cyangwa se mugubwe neza tugira ibigano byinshi muri isanga ibigano by'ubuzima buri kimwe cyose tukagera no iwanyu mu ntara eh hariye ni Diane yes Diane bahari kugira ngo abageze iwanyu mu ntara uko ibintu bimeze umva
nari nari fashe cyane nari fashe ubwate nani misi y'isambo yuzuye nireba nateye inda Taguye kumu papa No Kasabao, kasabao Kujume mukie Banana o
Bamgita Danivu Oh my god Actually, hindi rindiyo nyubisha Uri jenda sekma
Zemera murere ndabizi
ati nzemera murenda bizini wanje hari abasore baba barakoze bya bintu by'abapapa n'abamama barangiza igihe cyagera bakubwira ngo wateye indo gatangira kuvuga ngo ariko singa buriya ngo uyu mwana ngo ariko nguko ndeba ngo ndabona ngo uyu mwana ngo tudasa neza kandi ugukiregagiza uri murareba mu mugongo ukanga kureba mu maso kandi umwana mura Mwingi Danivumbi ndirimbe yise bango ubundi ni technique cyangwa se ni jambo rigezweho mu Rwanda rivuze gukora imibonano mpuza bitsina udakoresheje agakingirizo cyangwa se udakoresheje kondomu ubwo rero mwishora mu bintu nk'ibyo ngibyo kwanza mudakoresheje agakingirizo nyaboneka ntago birirwa babwira ministeri z'ubuzima zora zibabwira ngo mwikoreraho nizere ko iyi ndirimba ari ubutumwa icyo bita bango rero abantu bakoze bango muri weekend nyaboneka ntimuzasubire iyi ndirimba irimo amagambo atandukanye ngira ngo wenda tuzafata n'igihe nanone duhamagare Danivumba tubwire adusobanurire umva
nateye inda No. Kasabao. Kujume mukie. Banana o. Uranzurana niye. Uze byasuneje Rwanda.
Aga bari kuvuga ati kasava banana unyejeru ati ntago buzi byose unyejeru Rwanda kuba tumva icyongereza ubundi kasava bivuga umwumbati na banana bikavuga umuneke ubwo rero barimo kuvuga Murere ntago ari ngira kubwiye ngo urye ba Nibiro gukitaraka n'ibice 95 aho ngo ni mu gihe cy'urundi ijana kane n'ibice 3 niho badukurikira bari mu Rwanda umusore wa nyarwanda istonda hari hano kuri micro kim ahari hari imbere arimo aragufata neza cyane ni urimo kugenda zamura indirimbo n'ingi yinjiye mu ni wizamuye
Bitte zu
bamwita Riderman umwe mu baraperi b'abanyarwanda bamaze igihe kinini cyane mu muziki cyangwa se bamaze imyaka myinshi barapa indirimbo ya yise Kadaiji ahangaha nawe abantu ngo barimo kubwira abantu bavuga ngo Riderman ngo ntagikora hip hop ngo asiga yikorera inzayirwe ngo asiga akora afrobeat urumva ko yagarutse muri ya hardcore ya hip hop ya indi ya nyayo ikomeye umva
Urufaya ahana hageze teracha na maguru saya
Redamani ya rasajara dirimba nabga chirapa Kadaje nhabu wige sume Akori njana ziki nita hip hop unachi ikosa Kadaje nhabu wige sume Fujiriza wifu jishwa tango mufu gama tesh kwa kuko Kadaje nhabu wige sume Redamani numu sinza dada mukabadi bugacha Kadaje nhabu wige sume Uruskope diwe nifadiku nhanu gazi Ntabwo wigeze umenya Vugiriza wivugishwa cyangwa kuvuga amateshwa kuko Kadaje ntabwo wigeze umenya Fa kenshi kazuka nkaza nk'umurira panivu Ndi umutagafuti ntabwo ndi umutagatifu Kitatire nkanjye sinatatiye talo Rap yanjye iriruka ibereka munsi ya talo Bling bling mu ijosi Big ring ku noji Flow mu mastike nka kumwe kwi Nagasaki Ndacyatanga flow Gana cyambwe ni burera Ibushini bugesera hano hose ndahagera Kisima huma Hota nk'iya bayakuza Shuwa ziru Shuwa zine gushwanya guza Hori yati Ni kuchure gagatuza Uzi konfitu umuhumetsu tumutuza Kiyo ni gishaka ko ni wacu gumijo Amahoro na kiturwa mahano kubedi mija Haba toba habgi bitabo basoma mata Abatana mubo batana mide kumateka Inganzi yizi miza nhabgi zimidira zonga Kizagigeza ku isonga Sinitotomba Ndi nk'intare itontoma Ndi muri komba Nta mwanya wo gukosoma Nyita muvi Byo wita muri muvoma Kanwa karuga nubwo kanavamo imitoma Rap ni ibyo byanjye flow ntabwo zirashira Fake ass rappers bo mushaka aho mubashyira
Ngo Riderman yarashaje gute se gute ko ari bwakiza ni 94 ibice 9 95 ibice 2 aho ni mu gihugu cy'u Burundi ndetse ni 104 ibice 3 kuba dukurikira bari mu Rwanda urashobora kudukurikira kuri Facebook yacu ni VOA radio yacu aho ngaho ni homba ngushaka yuko ukanda cyangwa se ugafyonda like cyane cyane mukomeze mu likinge mukomeze mu sharinge utu video twabashyiraho muri iyi weekend cyangwa se mu mpera za kino cy'umweru kugira ngo muryoherwe nizere yuko rero mukomeza kubikora kandi tukaza komeza kubana ndimo ndagenda nsatira umusozo w'ikiganiro ariko reka mbanze ngire gutya kwanza umva
another man food is another man poison go
Atangiye kubwira ngo another man food is another man poison bamwita Slim Daddy cyangwa se uwo bita Tekno n'umusore ukomoka mu gihugu cya Nigeria akaba ari umwe mu bahanzi bameze neza oh my god cyakora ari giye buri muntu agira igihe cye tu buri nanjye ari giye ngira ko ibintu dushobora kuzaba abastari bamenye ari ibiki
Sure you want to calculate my money Go, oh yeah You want to dance, oh, you want to shake, oh, oh yeah Oh, God, you bless me, bless, oh, oh yeah Chop the rice and banana, oh yeah I go do my best, oh, yeah Chop the way do and banga, oh yeah But you don't start, oh Shall you got love for the matata Slim daddy I love my life, I love my life, I love my life, yeah Go, go, Rihanna make you roll with so yeah. Go, do your own, make I do my own. Go,
Nkwibutse ko uyu musore nawe mu minsi iri imbere cyane muri kuno kwezi tuzatangira nyine mu kimwe rugitaha nawe azaba ari mu karere azaba araho mu Rwanda mu bihugu bitandukanye byo mu karere azaba aje kuba ryohereza cyangwa se kubaha umuziki nkuko mwagiye muyikunda cyangwa se nkuko mwagiye mu mwemera so azaba hari rero aje kubakorera umuziki ubwo nababwira iki ntimuzacikwe n'ibitaramo cye twebweho amana yanjye kerekana dusange nahatu ariko turimo turagenda tunasatira umusozo w'ikiganiro cyacu cy'umunsi cyangwa se wa gahunda yacu y'i-weekend nizere ko gusa utari buze gucikwa n'ibiganiro bitandukanye bya Radio Ijwi rya Amerika ntago byemewe gukuraho agashinge kawe nicyo bita sakirirego cya ubundi abiha imana ntago bajyaga babyemera ari ibintu bajyaga bavuga ngo ubundi ngo hari icyaha udashobora gukora hari icyaha utemerewe no gutekereza Mukanyiro ni muze kumva twasohotse cyangwa se ni muze kumva twacecetse muze kumenya ko twagiye ngiye nari umusore wanyu Ernesto ndetse na Kimune warurimo kudusunikira indirimbo turagusigira makaririmbo kitwa Word Thoughts ni kamwe mu turirimbo turimo turabikora neza cyane cyangwa se tumeze neza muri iyi minsi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse naho ngaho mu karere ndabizi ko ibintu biryoshye gusa iyi ndirimbo icyo nakubwira cyo kuri yo nuka rimwe mu ndirimbo yamaze kuhabwa ibihembo byinshi cyane imaze kuba hari cyo bita kuba certified cyangwa se platinum no kuvuga indirimbo yaragicurangwa cyane so imaze guhabwa kino gihembo cyangwa se imaze guhabwa iki gihembo inshuro eshanu ndetse uwo bita DJ Khaled mugabo urimo gukora amateka cyane yatangiye challenge ijyanye no kubyina indirimbo nawe rero niba rimwe na rimwe ukabyina wishize wa wifashe nka selfie cyangwa se uri muri uri gufata ka video urimo kukabyina nakubwira iki umva
If you could take it
wow.
No you wanna see me naked
Kimu, nzakuvugira bosa kongeza umushahara Hari igihe ukora ibintu nkumva ndishimye
Then I get like this I can't be around you I'm too little to dim down the night Cause I can into things that I'm gonna do Wow, wow, wow Wow, 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 thoughts Wow You know this cookie's for the bag Kitty, kitty, baby, get her things to rest Like the 68 Jets Diamonds are nothing when I'm rocking with ya Diamonds are nothing when I'm shining with ya Just keep it white and black as if I'm your sister I'm too hip to hop around, time to hit with ya I know I get wow, wow, wow Wow, 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 thoughts Wow, wow
Taken. I heard it got these up going crazy.
Yeah, I treat you like a lady, lady. Till you burned out, cremation. Make it cream, yeah, Wu-Tang. Throw that back, bouquet. Call me and I could get it, you say. I could tell you gone off the door,
oh, yeah, yeah.
Careful, mama, why what you say?
You say.
You talking to me like your new bae.
New bae.
You talking like you trying to do things. Now that pipe got her running like she Usain, baby.